alcohol tando, ey, kumanzi panti, ey, otando loco jali, no linshaga tatu, ey, alcohol tando, ey, alcohol tando, askuli sutando lwetu sobabi, njibashile pamanyele bukoti, ey, long time no muntu, agaitandi mali, utanda mina, nomzimba wa minina. Awaina, udala mutando rami, ranga manje futumi, I love tando fusunzi, ndo. Awaina, udala mutando rami, ranga manje futumi, I love tando fusunzi, ndo. Unjabulo yenhliziyo yami, yami, osangitshele, tshele ngemizwa yami, ngithukolisa darling ngesenzo sami. Unjabulo yenhliziyo yami, yami, wazongitshele, tshele ngemizwa yami, ngithukolisa darling ngesenzo sami. Unjabulo yenhliziyo yami, yami, wazongitshele, tshele ngemizwa yami, ngithukolisa darling ngesenzo sami. Amuke lani, sa urwaiza mina wana bainu.